kuamka ninapiga mswaki kisha naenda kubef kuweka mwili safi narudi ghetto nafungua kabati nachukua pamba bling bling kwa chati na t-shirt black na jeans ya khaki na chini na simple white t-shirt na Nike kisha mzee najipulizia marashi